marema one and only. The giver of life, he got to nanapa. Messi mama cause you go na mimi. Never let me go. Ipaka, yangu meitanulia mbali. Even sky see your limit kwa ikibali. Hata, haters wana shangilia kwa ndani. Umewa winga oh. Sina kingine mimi najivunia zaidi yako baba. Mana niko tuli nimetulia. We unagabaya. Hata wale wananione usuda shabaya ombaya. Watakotaje mwamba umenifunika ure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me. Papa you got me where you got me. That's why I never 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 fall. You got me where you got me. You got me where you got me. Papa you got me where you got me. That's why I never 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 need that. Hey Baba, olo du marema one and only. The giver of life, iko tunanapa. Messi mama cause uko na mimi. You never let me go. Mipaka, yangu umeitanulia mbali. Even sky see your limit kwa ikibali. Hata, haters wana shangilia kwa ndani. Umewa winga oh. Na kingine mimi najivunia zaidi yako baba. Mana niko tuli nimetulia. We unagabaya. Hata wale wananione usuda shabaya ombaya. Watakotaje mwamba umenifunika ure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me. Papa you got me where you got me. That's why I never, never, never fall. You got me where you got me. You got me where you got me. Papa, you got me where you got me. That's why I never, 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 never.
If it's today, we know what could go, but it's gone. Nobody can stop the reggae. Kalina, I'm gonna see your karma, I'm gonna come. If it's today, we know what could go, but it's gone. Nobody can stop the reggae. Walionidara, utani salimia. Kwa heshima, santi afande. Walionidara, utani salimia. Kwa heshima, santi afande. Sikufi moyo, ijapokuwa sa zingine ni ngumu. Sikati tamaa, bado. Na weki mani, bado nitafika. Kalenda, ya Mungu siyo kama ya mwanadamu. If it's today, unamaka kopa geko. Nobody can stop the reggae. Kalenda, ya Mungu siyo kama ya mwanadamu. If it's today, unamaka kopa geko. Nobody can stop the reggae. Walio ni darao, utani salimia. Kwa heshima, saluti afande. Walio ni darao, utani salimia. Kwa heshima, saluti afande. Sikufi moyo, ijapokuwa sa zingine ngumu. Sikati tamaa, bado. Naweka mani, bado nitafika. Tetezi wangu, Yesu anaishi. Hiata uniseme mangapi, bado nasonga. Sisiki kama meja, mimi siki. Kalenda ya Mungu siyo kama ya mwanadamu. If it's today, unamoka kopa geko. Nobody can stop the reggae. Walio ni darao, utani salimia. Kwa heshima, saluti afande. Walio ni darao, utani salimia. Kwa heshima, saluti afande. Kupanua hatuwezi. Asante baba kwa mkate na kikombe. Kilicho baki acha mimi nikuone. Papinga damu umetuma na undone. Nikikosea mwamba Mungu unione. Na siogopi mtu, na muogopa Mungu tu. Na sijali lolote, na muogopa Mungu tu. Na siogopi kitu, na muogopa Mungu tu. Na sijali lolote, na muogopa Mungu tu. Hizi shida zangu zinanitosha. Staki matatizo, staki matatizo. Hizi shida zangu zinanitosha. Staki matatizo, staki matatizo.
Alipokwisha kunena kuanza kunena. Alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, kashushe nyavu zenu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu.
Lakini kwa neno lako, nashusha nyavu.
Open doors, amen. Yourself go be a boss. Amen. 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 Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Yourself go be a boss. Amen. 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 Every hustler getting paid. Where the hustle go come to pay. Your own in no go take. Amen.
Amen.
If you don't find work, do your own. Self go do it own, and flesh go cover bone.
Amen,
amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. Amen,
amen.
Everything you put your hand go on, your name go open doors. You self go be a boss.
Amen,
amen. Everything you put your hand go on. Open doors, you self go be a boss.
Amen,
amen,
amen. Amen.
Sister, we want my seeds until where they fight begin. One day you go on trees.
Amen,
amen,
amen.
Then that we don't losing job. Landlord come they do like God. One day you go be landlord.
Amen,
amen,
amen.
Good news go locate you. Watch and see. If you believe it, say amen, no.
Amen,
amen,
amen, amen.
Everything you put your hand go up. Your name go open doors.
Amen.
You self go be a boss.
Amen,
amen,
amen, amen.
Everything you put your hand go up. Your name go open doors.
Amen.
You self go be a boss.
Amen,
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 amen.
Tapigana, ila ushindi atanishindia. Yote si mapenzi yangu, bali ni mapenzi yake Mungu. Ukitamka laana, ila baraka kanitamkia. Yote si mapenzi yangu, bali kwa mapenzi yake Mungu. Ana uhai wangu, nimemkabidhi yeye. Ukitaka kunigusa mie, unataka kungusa yeye. Ukinigusa kwa mema, atakubariki, atakubariki. Ila ukitaka kwa mabaya, usishiriki, mana siyo rahisi. Mana vita yangwe, siya mwiri bari ni ya Mokozi. Tena sipigani mimi, anayenipigani ya Mokozi.
DJ K-Close.
Siwezi pigana na we, nanyosha mikono juu, basi pigana na Mungu. Siwezi shindana na we, nanyosha mikono juu, basi shindana na Mungu. Oh, shindana na Mungu,
shindana na Mungu,
shindana na Mungu.
Shindana na Mungu,
shindana na Mungu.
Shindana na Mungu,
shindana na Mungu.
nipatiri Mungu mtazamo Ni wazi kitajiri Na wea maumivu njo Nataka nibadiri Mungu msimamo Niishi kijasiri Ile habali ya kulialia Kila siku nakata Na kama nilisainiwa Mkataba na futaka Ndugu tulo wasaidia Wakaficha makucha
Makucha
Maho walipofanikiwa Wakataka kutushusha Belele
Mafuta zile waimi, waimi Sijapata kwa nini, kwa nini Najawa ujasiri, ujasiri Nitapata na mimi, na mimi
Mafuta zile waimi, waimi Sijapata kwa nini, kwa nini Najawa ujasiri, ujasiri Nitapata na mimi, na mimi
Bora hata ni mshukuru Mungu kwa hivi nilivyo Bora hata kuna wengine wajafika nilipo Bora hata ni mshukuru Mungu kwa hivi nilichopata Bora hata kuna wengine wamekosa kabisa
Nimejifunza somo kwamba wewe Bwana hautambua mwisho kabla ya mwanzo wendi mchakato wako kumtoa mwana kutoka mavumbini kumketisha na wako haukuruhusu machozi yanitoke yanitoke bure hukuruhusu huzuni dumu ili niumie haukuruhusu mapito yanigharikishe umenipa mwisho baba wenye ushuhuda
nashindwa jinsi namna kusema nashukuru bado na hema sikustahili umetendea wema nashukuru kwa yako
hivi nimekupa kitu gani baba
Tazama haya ulio nitendea ambayo kwa kili za kibinadamu mimi singeweza this kind of blessing I never seen before ninashukuru kuniacha bwana kuniacha bwana umenipiga ni ya mwana tena nashukuru kuniacha bwana kuniacha bwana Nivusha na mengi mwana
Nashindwa jinsi namna kusema Nashukuru bado na hema
Bado na hema
Sikustahili umetendea wema Nashukuru kwa yako mema
Kweli hakuna kama wewe Tendo yako ya ajabu
La 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 la
Eh, haya elezeki
La 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 la
kukataza na pararapapapam. Unaropo kwa kila kitu pararapapapam. Domana unangangana ngangana. Vitu sme kwa mato kikaza na kaza na ye. Mkipatana pararapapapam. Unaropo kwa kila kitu pararapapapam. Domana unangangana ngangana. Kaza na kaza na ye. Ewa na funga mudomo. Kata mudomo. Nasema funga mudomo. Get a mudoma, funga 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 mudoma, wakafurahishwa na matatizo yangu na wakayatangaza madhaifu yangu niliyowaaminia ni wandani wangu sasa nafunga mudomo fyata mudomo ninafunga mudomo wangu fyata mudomo funga mudomo fyata mudomo funga mudomo fyata mudomo.
Na nimefungua macho, kuna wenzangu wamelala. Leo mindo ninacho, kuna wenzangu wajala. Japo umenitoa kwenye shimo, umenipa pendo swa kipimo. Wakiitwa watu na minimo. Thanks Lord for the best. Alikadhalika, na mimi nakosea si malaika. Sijakamilika, nikosea tena Mungu nisame. Alikadhalika, na mina kosea si malaika. Sijakamilika, nikosea tena Mungu nisame.
Asante, Mungu kwa wema wote. Asante, Mungu kwa wema wote. Asante, Mungu kwa wema wote. Asante, Mungu kwa wema wote.
Yeah, nasema asante kwa wema wote. Ukarimu wako ndo umefanya minzi kose. Victory ushani pain full doses. And I recover even when I take my losses. Especially life you can set it kwa kona. Neno lako ndo miwa na keti na soma. Check underestimate na jua when ni performer. Cause you healed my mama tama likwa daddy corona. Another reason for me kurudisha mkono. Kwangu jawai kwa mteja, you never turned your phone off. Cause every time I call, we'll pick up. Same way, every time I fall, won't he pick up. Asante, nasema Monday to Sunday. Nangoja one day, heaven ni pande to banje. Campaigners my pangwe na anthem. Nando isai, nasema asante na shango.
Utawaacha kama yatima bali utawatumia msaidizi awafunze awape nguvu awafariji yoyo oh. Nami naja mbele zako oh. Baba niko mbele zako oh. Naomba uni anifunze, anipe nguvu, aniongoze kwa kazi yako, Baba tuba. Kuna poenda ulala, nachukua Biblia, na Nafungua bila mpango ukurasa wowote. Inasoma mistari michache tu, naanza sindia. Nafunga Biblia, naanza kuomba. Kinachofuata naamka asubuhi kusema amina. Baba nisaidie, tuma nguvu zako, tuma uwezo wako, tuma roho wako ndani yangu Baba.
I don't know how to pray, please Lord teach me, teach me. Oh Lord, I want your soul, but if I don't know where to sow, please Lord show me. Oh yeah.
Nasa nikifa moyo leo, na kumbe kesho ndo ulipanga kunibariki itakuwaje. Ate nikikata tamaa leo, na kumbe kesho ndo ulipanga kuninua itakuwaje.
Oh yeah. Nazidi kazana kwa imani na ngoja, ipo siku itafika.
Some
kushindana na mwanadamu mwenye kinywa.
Kama maneno yangekuwa yanaweza kutoboa mwili huu, mbona sasa ningekuwa na vidonda mwili mzima? Vita ya maneno, kuna watu ni majemedari. Ukisema mshindane, mbona mikono tainua? Kupigwa vita ni kawaida, isikusumbue. Wewe ni mti wenye matunda, zoea mawe. Lia kidogo, nyamaza ili uchungu uishe. Ukiendelea unawapa kichwa hao. Vaa silaha za imani, rejea vitani. Wakikuona waseme umeshakuwa sugu. Acha waonge, acha waseme seme, ila yuko Mungu wa kuaziba midomo.
Hawezi kushindana, kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Hawezi kushindana, kushindana na mwanadamu.
akalinganisha ufanani. Wewe unadhani angepewa oksijeni yangu angeminya, angeminya nifie mbali. Wewe unadhani angepewa kesho yako we kwanza angefinya, angefinya ufie mbali. Ila Mungu we hajui kukosea, ametupa thamani tulioitwa vikaragosi. Ila Mungu we mwingi wa huruma, ametupa viteko, viteko bila manoti.
Wabadilisha na mitindo. yeye hachunguziki, ni mwamba hatikisiki, wala hapendi kiki, anapenda sifa na muziki.
Yeye anasema kamata pindo, cheza seremuka, lete mudundo. Yeye anasema kamata pindo, cheza seremuka, lete mudundo. Yeye anasema kamata pindo, cheza seremuka, lete mudundo. Yeye anasema kamata pindo, cheza seremuka, lete mudundo.
Sakara kia jenda, siri ya jenda. Sakara kia jenda, siri ya jenda.
Mema niliwatendea
umenitolea, wakaniacha na uchungu. Ila kwako mara move tena sana, nimekutendea move. Ukaniambia mwana joo, nimekusamehe. Ila kwako mara move tena sana, nimekutendea move. Ukaniambia mwana joo, ninakupenda conditionally.
Familia ingare ya jinyime, na nimelewa mbona mama alimupenda, kila siku wa muombea akakotiza chibuka. Nimelewa mbona mama alimupenda. Oh, nimelewa.
To die is gain. My life without you will go insane. I'm man enough but can't hide the pain. Tried running away but it was all in vain. The wind is blowing but I'm moving slowly. Put it on my mom, I'm chezo kando homie. Kama bahati hindo yangu story. Machungu mengi mbona sikuwa zisongi. Choka januari ya ni December, chaini strongi. By the grace of God, tunaskuma wiki. Ila smiley kwa usonika, lebo ya Nike. Jua liye ndani yangu ajai pita marangi. It's the same two car before man. Hadi zake zote ni amen. Come Moses, I'm spreading the waters. My love for you is beyond the borders.
Tuwe zaidi, tuwe zaidi, nikujue zaidi,
tuwe zaidi.
More of you, less of me.
Jolie, 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 j
Hebu sikiliza mwana nikwambie, mkamilifu hayuko ila muomba. Tena yeye anafahamu vyema alivyokuumba. Siogope rudi mwana, atakupokea. Laiti ungalijua jinsi anavyokupenda. Laiti ungalijua
DJK
Najitia kitanzi, nimechoshwa sana.
Haina haja kitanzi, haina haja kulia, haina haja kufa moyo, maula na bando anakupenda.
Mimi nashoka.
Nitoka kama wino kwa kalamu. Sasa si wakati wa kuanza kutabasamu. Kijana umeokoka, jitena uko huru. Usiku vichochoro magalani pepusu. Siku pambazuka kanisani na msalaba. Koti umepika ukimwita baba baba. O mama nyenye nyenye nikashashe kaluni. Leo nivae hivi nipashoni makanisani. Mavazi bila adabu kutuvalia kimini. Wazee wa kanisa kuigani ama darwaka. Juwote wanataka ni nusura ya sadaka. Mabidi makanisani kushikia na silaha. Badala ya konana kukumbana usamaha. Yomana ni na rap kukata nikisema Mr. kwenye beat ni na flow ni nasema. Maisha finje finje Mr. T ni nakata. Maisha finje finje na kanisa mekata. Maisha finje finje everybody mekata. Dunia kwenye kisa ni pala tota kata. Maisha finje finje Mr. T ni nakata. Maisha finje finje na kanisa mekata. Maisha finje finje everybody mekata. Dunia kwenye kisa ni pala tota kata.
Tumboni mwa samaki nifunike kama ulimo funiko Danieli tunduni mwa simba.
Hata wanijie nikiwa nawe sitaogopa baba we mawe. Hata wanijie nikiwa nawe sitaogopa baba we mawe.
Na nikilala nifunike kwenye bedi, nikitembea nifunike kwenye rodi.
Kwenye njawa nitakulima haja soma.
Hata nikipanda viko siwezi mwona.
Asa kile kitu kwako chawezekana.
Hati wa fya zangu zitaivana.
Nyonde niko salama sitaogopa. Unya unya asimagera kunyonde. Under the shadow of your wings Lord I am safe.
Nifunike, nifunike kwa mabawa yako.
Nifunike, nifunike kwa mabawa yako.
Ungena baba ungena Jesu ungena.
Ilikuwa mwisho wa mwezi,
nikamwendea bosi, kuitisha yangu mjara, sikuamini macho.
Aliniangalia mimi kwa ukale, anajua na kwa serikali, na hapo inja kuna umbo kale, niondoke kwenye yake ofisi. Alisema yeye ndiye mbali, anajua na kwa serikali, na hapo inja kuna umbo kale.
Hata nilipa,
watajua vipi babu na nijane, watajua vipi we ni jemedari, watajua jeweza da serikali.
Jionyeshe baba,
watajua vipi babu na nijane, watajua vipi we ni jemedari, watajua jeweza da serikali.
Jionyeshe baba, baba nipiganie vita, baba nipiganie vita, baba nipiganie vita, mimi siwezi, baba nipiganie vita, baba nipiganie vita, baba nipiganie vita, vita ni vyako.
Imagine kukanja kukanja
nyanja,
bila pesa mafuta kukaranga
nyanja.
Imagine kukanja kukanja
mama,
sina
damu
wanyo. Ilikuwa Mungu anauliza mwanadamu jinsi ya kumtendea mwanadamu, basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo, hata tena nisingekuwa mahali nilipo. Ungeambiwa sifai, wangekukanya vikali, ungekumbushwa dhambi zangu za kale. Baba yoyo, unabariki unayependa, unabariki unavyopenda. Mimi nahitaji
Naruka ruka msela sijafika,
DJ K close.
Usinyone nacheza ngoma msela sijafika,
usinyone naruka ruka dada sijafika, usinyone nacheza ngoma dada sijafika,
usinyone mimi kwenye sitoria sijafika, usinyone mimi kwenye tamu tamu sijafika,
usinyone narusha rusha mateke sijafika. Usinyone na washa washa mboto sijafika,
sijafika, sijafika, sijafika, sijafika, sijafika, sijafika. Yeah, natafuta Yesu maisha niyo. Yeah, 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 natafuta Yesu maisha niyo. Yeah, natafuta Yesu maisha niyo.
Ufalme wa neno.
na kadarubini umeuma vako ni katumbili ukicheki cheki tuko wawili ni mimi na Yesu sio kimwili alafu Isaka na Yakobo Musa na Elia Elisha na Daudi Danieli na Yeshua alafu tena ni Paulo Petro na Yohana Samsoni na Isaya.
Watoto wote waje kwangu hakuna kuona ufalme mpaka upate Yesu. Yesu alisema wacheni watoto wote waje kwangu ufalme watenganishwa na yule mwovu shetani.
Everybody look for Messiah. Usitafute shetani endiye fire. Unayotaka wewe utayapata. Ukitafuta shetani wewe utahata. Ruka ruka piga nduru. Look for place mwenzetu mwabuduni. Nashika mic niki hapa. Vile jemedari ame mpamba. Sitahata wewe kumwabudu. Siku mchana bado na mwabudu ye peke ndiye nipo uhuru. Basi asante na shukuru. Ni mimi nawe kila wakati na kuabudu. Je, na kubudu ni mimi na we kila wakati na kubudu muki ndogo one two.
Yesu alisema wacheni watoto wote waje kwangu hakuna kuona ufalme mpaka upate Yesu. Yesu alisema wacheni watoto wote waje kwangu ufalme watenganishwa na yule mwovu shetani.
Niko hapa tena pale mjumbe Jesus Christ anipenda.
Satan, riba riba danga speak in tanga. You are nothing, what a one. You yeah, under your fire, Taliban. Me say my brother usi wori, ata kama inje kunangori. Mungu atakupe victory, shori, don't you worry. Niki enda kuanguka na nikamata, niki wasida na nipabata. Ukimuamba waisi kulapa, you yeah, under your pa 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 pa. Me say my usi wori.
Shida na watiki mfariji.
Awiza ye nituliza na pokerwa.
Kimbilio langu.
Kiongozi wangu.
Mfariji wangu.
Mponyaji wangu.
Uokozi wangu.
Kipenzi cha roho yangu.
Baba yangu we.
Wewe sahihi yangu.
Uhimidiwe Bwana. Sifa Yesu, uinuliwe Baba, wewe ni mkuu. Uhimidiwe Bwana, upewe sifa Yesu. Uinuliwe Baba, wewe ni mkuu.
Na ndio sababu yangu kukuinua. Ulinitoa kwa giza nilipokuwa nikizunguka duniani bila jawabu, nikiwa natamani furaha ndani kutua. Nani moyoni tamuinua? Ah, wewe mkuu, Baba mkuu.
Kuna days nilika kama laika mange, lakini within na hangaika. Hadi Yesu waliponipa healai, yani realai, yani mkuu.
Unasahili mpaka juu, mara kwa mara naona sifa zangu duni. Mfalme mwenye makao juu mbinguni, aliye na damu safi shinda hata sabuni. Hii ni sababu moja kati ya mimi, tasema yote moyoni nina wewe hekaluni, hekaluni.
Uhimidiwe Bwana, upewe sifa Yesu. Uinuliwe Baba, wewe ni mkuu. Uhimidiwe Bwana, upewe sifa Yesu. Uinuliwe Baba, wewe ni mkuu.
Kwa kutubetu kumpa Kristo sifa. Zaatu ingome chikiza. Nilabu mkuu atafu kito sikiza.
Jamani inaniuma mimi nikikumbuka Pamela niliye mjua.
kujua sasa yeye huwa eneweki. Sunday school tulishinda pamoja, shule ni tulikuwa kwa siyu, mpaka wakati tulimaliza shule ndipo hapo tukapoteleana. Alinifanya nimjue Mungu juni yeye alinihubiria, mara yeye akaanza kuwaka kanisani akapotea. Sasa yeye huwa nalewa mtaroni pia nalala, polisi wamemshika pia wao hata wamechoka. Pamela njoo kwa Mungu bado anakupenda, ni nini kilichokufanya kwake Mungu we uhepe?
Tulienda shule pamoja naongea na Pamela, tulienda kanisa pamoja I'm speaking to Pamela.
Pamela njoo kwa Mungu bado anakupenda, ni nini unachotafuta kwake Mungu wezi pata?
Tulimjua Mungu pamoja uko wapi Pamela? Usiepe njo kwa Yesu I'm speaking to Pamela. I remember we used to go to church with that girl, they wanna any. Nakumbuka akisema ndoto zake that girl, they wanna any. Nini tena maisha hivi hivi, they wanna any. Nini tena kulewa hivi hivi, they wanna any. I remember we used to go to church with that girl, they wanna any. Nakumbuka akisema ndoto zake that girl, they wanna any. Nini tena maisha hivi hivi, they wanna new. Nini tena kulewa hivi hivi, they wanna new. Pamela, they wanna new.
Pamela njoo kwa Mungu bado anakupenda, ni nini kilichokufanya kwake Mungu we
muhimu? Nikikuona kwa nje wapendeza, don't want my makeup, you look so fine. Unaka wa umia, moyo ni wa Jessica.
Kukutesha sana, kukutesha sana.